Afu iraya isio ya kawaida. Iraya kwa nafaa kuingia nayo jo. Before jo imfight, ilimfight kamdedisha 1994. In 1990 jo, David Gonzalez shot but in stable condition. Iraya jo, iko imesurvive gunshots.
Alafu naingia nayo.
Yes. Iraya jo ilitandika wangila design nyingine. Yeah.
Iko unajua unajua
Iraya shaitandika na bullet.
Ilikuwa na record, ilikuwa na record noma. Juninge pata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu patuli hata tu wache tu. Ni the weekend update nikiwa Mwafrika.
Rapture scientist.
Ian Biongo the legend himself.
Na kama kawaida waga lazima tuanze na mental health era ya isio ya kawaida. Yuga enwe chikijo unateta sana.
Yuga ena teta jo.
Umefanyua kihibrania.
Nime buy my brand new socks you guy. Ona jo.
Onyeshana kwa.
Unajua ni muona sasa hivi tukienda kuanza jo.
Yeah.
Shimo moja na kani kama era yeye ni shimo alikuwa anafanya. Nimeshindwa ni haji ji guy. Ndamkuta. 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 Jo hata alibaki na chenchi yangu ya chwani.
Yeah. Na akakupatia socks ime.
Na akanipatia socks mbaya.
Kwani ni msi anakuwa place moja?
Ni msi anakuwa place moja.
Oh, okay, okay.
Nilifika hapo hivyo you guy ni kuona. Ako jaba jwe memrarukia jwe ananiambia chukua tu hii, chukua tu hii. Sindio mbona chukua hii, nikaona wanyo.
Mdezila za chukua hizi nyongi, nyongi.
You guy jwe rebe nifaya matahawe.
Uzi si socks, hizi ni nyongi. Okay.
Hizi ni dog hivi.
Hizi ni dog hivi. But before of course tuendelea wacha tukuremind kuwa inaitwa nini jwe? The Olympics zishaanza, sindio? Unaweza pata Olympics games zote kwa GoTV. Na GoTV kuna 6 dedicated channels for the Olympics. And of course, unzabaki umechukua GoTV Plus for only 999 shillings. Mapia uzachukua higher packages kama Max, Super na Super Plus. So sisa haujo, the Olympics ziko GoTV. Na kitu interesting na hii, ama tunaita the Paris 2024, ni Friday kulikuwa na the opening ceremony. Yeah,
Paris.
So sijui jo, because me ile kitu ili happen, nilikuwa nimeishia sijui wapi. Nikanyeshewa jo. So kurudi. Kurudi. Kurudi hivi nikionisha chapa kashawa. Alafu nikasema it's time for the good TV. Nikaingia hapo jo kuwatch the opening ceremony. So kuna vitu mwabu niliwatch. Zile haziku ni offend. Najua. Because mi ni raya isi ya kawaida. Na kujazo the next day na upata jo mulikuwa offended. Kosa Ian alikuwa niambia I nearly broke the TV screen. Kuliandaje?
Of course they made a mockery of the Last Supper you guy. Wanaitwa drag queens. Drag queens ni cross dressers. So wali depict vile arrangement your portrait. Hiyo picha inakuanga ya Last Supper ni Jesus ako katikati. Then kando kuna ma disciples na Judas na Judas ana whisper sweet nothings kwa masikio. So walidu, it was some segment hiyo opening act. So pia after that part kulikuwa na our drag queens wamekaa the same design na nini. So I don't know if the real nini was to mock. But the way they were set ilikuwa inakani kama ana enjoy.
Okay, so before tubonge jua vitu offensive, because hapo anataka tu dig deep kwa hiyo story. Wacha jo tuanze na ira yasi ya kawaida. Unasema tu Celine Dion ndiye
alituliza moyo. Celine Dion alinituliza moyo. Unajua mother, ile time nilikuwa around ka 1920 you guy. Alinipatia zile zinaitangwa marhythms za kukatiana. Marhythms zingine jo azimu you guy. Kama hiyo my heart will go. Unajua ilikuwa inanibamba because nilikuwa nazimwa every second. Unajua ubaya kutoka ghetto you guy. Sengine wagona, unakatia kitu yenye yezi jo. Demo anakuangalia. Wakana kuuliza, are you a comedian? Unasema, sama comedian.
Kuziopani.
Unanikawa kuna mchezo mbaya. So Celine Dion alinirudisha hiyo time you guy. Back in the days in Gidhar you guy. Ile time nilikuwa nakatiana na mami stari.
Yeah.
Kutoka kwa sinema na kutoka kwa ngoma.
Kuzo ndo ulituambiaga, muliendaga na demu kuwache?
Kuna kadem you guy nilikuwa 19. Ilikuwa before the new millennium. Ilikuwa 19 years. So kulikuwa na hizi ma CD nilikuwa na buy because inaitwa 10 in 1 ama 9 in 1.
Yeah, nakumbuka.
Ka DVD kakona tu movie twingi.
Yeah.
So ilikuwa na movie ya Titanic pale. Lakini sikuwa najua ni movie yenye iko na DJ jo. Ile ile kwetu DJ Mike.
On the mic.
Yeah. You guy.
So DJ Mike alikaa chini akajirecord kwa 9 movies.
Si wanakuwa kwa movies zote.
So 9 in 1 sunny movie tisa ira ya sauti yake.
Yes, yes, okay. Ni ira ya. Right, you guy. Sasa mimi vile nilienda kuwatch hiyo Titanic.
Na Dem.
Nikapata nilienda kuwatch na Dem. Because nilikuwa nimewatch hizi movie zingine sababu zilikuwa za kijeshi. But hiyo nilikuwa sijaiona. So vile ka Dem kalikana kaambia baby don't worry. Nikaacha candle, you guy.
Candle madhara ni romantic kama it's just light.
Sili nimwambia ni romantic. Nimwambia si time ya kuwasha taa. Ni time ya kuwasha candle, you guy.
Msuma.
You guy. Movie inaanza na Titanic ikianza.
Najua. Kabla tupokeje movie. Me, I know about candlelit dinners. Yeah, we should ask you candlelit movies. Okay. So, what's that to go back? Movie kaanza.
You guy, movie ilianza jo. Ram, tazamaji. You guys, you tumekaju kwa giza jo. Anaingia kwa sinema huyu jamaa ambaye unajua sasa hiyo rail kuimesota. Wakorogosho amepata tiketi ya kuingia katika meli. You guys anaingia ndani.
Leonardo DiCaprio.
Leonardo, sinasema hiyo rail imeokota ticket. Anachomia tu raia za slums. Na mimi niko na huyu dem kwa slums na watu wa watch movie. Pale kwa kugonga iceberg, you guy. Hapo ndo pale tumaliza mbaya sana. Because ilienda kugonga, inaenda kugonga nasema, mambo inaendelea chini ya meli, meli ikigonga barafu. Alafu tunatupwa basement, Leonardo akiwa na Dem, you guy. Ilikuwa moja romantic mbaya hiyo.
Hiyo ni romantic.
Ilikuwa romantic mbaya. Naja vile Leonardo, vile ligonga iceberg, you guy. So hapo ndo mahali unaekeleaga mguu. Nambie movie na kupelekaje. Nishaekelea mguu kwa Thailand nikona. Ana noma.
Kuna try kugonga.
Uleka. Zizi. Uleka. Nini mguu kwa Thailand ukajua. Ni uko karibu kufikia Bangkok. Okay.
Ah, igeli ni maliza mba. Ilikuwa hiyo time ya Celine Dion around your time.
Kitulikuwa funny ni, of course, kabla tuanze show lazima tubonge, tuulizane like, what did you watch? So as soon as Rapture alibonga juu ya Celine Dion, ira inaitwa Ian, you're going to tengeneza chai ikihit notes. Guess John ukihit notes hivyo.
Why? Like every guy. Mwenye amefanya, mwenye ameleta ikiti yote ni, I think ni the two of you. Na ande mwenye quote my songs.
Mi kwa nambia, mi nishaisemaga before, like one of the songs that really hit me back in the days, the first time nilisikia ni The Power of Love. Acheki. So The Power of Love kile ili happen ni, of course, Sini Watoi. Celine Dion akakama ka hit hapa 97, 98, juya My Heart Will Go On. Sini Watoi. Alafu sasa mimi, 1999 nishapata attachment jo. Nikaishia kuwork like at my former primary school kwenye ito St. Patrick's Hill, hizo masai za za nini
ni
past Kiserian huko.
Yeah.
So Kiserian. Around your time, I don't know which radio station, I think kwa KBC. KBC around lunch time walikuwa wacheza ngoma slow.
Yeah.
Alafu jioni pia Sandona, si ndio? So time jo ndio The Power of Love ilikuwa imefika jo. It's The Power of Love. Unajua jo you guys.
Yeah, unajua The Power of Love. The power of love is in you.
Yes, yes, but which is the most famous part of your ngoma? The Power of Love. Inakuwa, cause I'm your woman. Oh, shit. Sasa ujia ni ngoma. Hawezi praia jo. Ni ngoma kali. But ata hizo siku jo, aunge tembea tu kwa ka corridor flani kisema, cause I'm your woman. Yeah, so.
And
so
you are my man.
Yes.
You are. You guys, nimekumbuka jo. Unajua hiyo tune ilikuwa inapotea.
Yeah.
Ah, hiyo ilikuwa mbaya. And you are my. The guy. Dema kikuimbia hiyo. 99. You guys, ni zile zile. Nye, wao ulikuwa unaambia raha ya kawaida. Mimi tutaua na sababu huo dem.
Hizo siku. So Celine will always hold a special yeah. place in my heart.
Yeah, yeah.
Because of course the, my heart will go on purely to Bamba. Because your time, it took funny. At least Israeli watch your movie. Buddha John shot Titanic. Kuzijo. Your movie ni refu Buddha John. Kitu ka 3 hours na. But you watch Titanic. So I lynch what time kabla ni watch.
Oh,
yeah. Siku watch
me. I mean, watch like a few years ago.
Uko na yo.
No, as in wasi wengi walikuwa shakuchapia. The whole movie. Even before, you know.
Alafu characters zenyewe itwa kwa kusikumbuki jina. Si Romeo na Juliet.
Si Romeo.
You guys were right on him. Je, ni movie ya Romeo na Juliet buda jo.
Sin sabio Raeli act Romeo.
Eh. Ako anaitwa Romeo.
Zee, Leonardo. DiCaprio.
Bado ndio Romeo.
Zee, bado ndio alichezea movie inaitwa Romeo and Juliet.
Eh,
akiwa kaboy you guy. Hiyo pia sinishaona. Eh, hiyo nishaona you guy. Yeye alikuwa kwa hii side nyingine ya Montague na kulikuwa na Capulet family you guy. Capulet walikuwa ni mababi. Na Montague alikuwa amesota.
They have they have not.
That's clear. You know, you come to his own.
But Celine
you guy. You guy ukoona hiyo movie?
See.
Eh, Romeo and Juliet you guy.
Yeah, I can confirm. Na kuna time unakuaga na za
off. Capulet says au Capulet ndo alikuwa mababi.
Yeah.
So Capulet ndo alikuwa anafukuza Iraya.
Oh, Romeo Juliet 1996 film. Yes, Leonardo DiCaprio.
Leonardo.
Oh. No wonder Joe Raeli niambiaga ni okay, sana nimecheki Joe. Yeah, okay. Oh, Claire Danes. Ja Claire Danes. Let them
Homeland.
Homeland. Eh, ndiye alikuwa ndiye alikuwa Juliet.
Ah, kaliko kadem bado ni kadogo hiyo time.
Yeah, Joe poverty. Cheki. Yeah, ndio ile ina kungoyo kitu jo nini? Poverty.
Poverty.
Ndio kigeto.
They have not.
Kigeto na hope my Juliet is in Karen. She's coming to save me. Kigeto bado nangoja.
You guy bado nangoja. Alafu yora ile ingia kwa party bahati mbaya. Hiyo mvi si sawa. Romeo and Juliet. Aliingia kwa fence jo. And then akapaka fika mahali kwa Swimond akapata Juliet anawaza na Charlie. Alikuwa anawaza, "Oh, can I get a boyfriend?" Hiyo raya John raya geto imerukia kwa fence kajitokeza. What's wrong, Juliet?
Yeah. Yeah. Scary story. Umse. I'm breaking to a party. Sindio? Kwa kitu a random party. Tayari ana Jude na Charlie. Leo ndio jina yake ni Juliet. Hizi ni zile za explanations za DJ Mike.
Eh, si ndio hizo you guy. Hii Raeli ende kapata u dem.
Anaanza na spoilers.
You guy movie kwanza nilikuwa naona kwa video show. Eh, mabeshte wanambia twende, anawaambia mimi siwezi aenda, jua kuna dem nimepata naye kwa party you guy. Eh, so hivyo ndo alianza.
Kuzuni zile siku kuna Freya watch Delta Force. But let's go back to history ya Olympic.
Yeah.
So sijui kama msha relax enough to go to the offensive part.
Yeah, of course tukibonga about Celine. Celine alikuwa na performance.
Yeah.
Kwa I think ali headline something. Na ali sing kama amesimama just in front of the Eiffel Tower. Na I don't know kama umewatch ni documentary yake ya struggle na hiyo sickness yake ya muscles na nini. And then to deliver something like that alifanya jana.
Hauko naamini.
Nah, you guys.
Okay, okay. So so vile alikuwa anasema tuka watch the opening ceremony. So mimi vile niliwatch of course sikuchukua anything. So nakuja juu sato jo. Naona watu wako offended. Watu wako offended. Alafu leo sasa alikuwa offended kabisa. Msa anaitwa Emmanuel Macron aka tweet akaandika this is France. Alafu ndio nikaanza kufikiria juu yake. Nikaona ni kama wasi wengi hajujua Europe vile Europe inakuaga. Cause Europe of course sisi tukifikiria tunafikiria juu missionaries, sio? Missionaries washatuletea Christianity. But these same people walirudi kwao. Like Christianity na die in Europe at a faster rate than any other place. So unapata place kama Netherlands hivi inakuwa ga story unaishia ga pale unapata jo church. Megeuzo imekuwa club. Jo.
Ocha zile za kitambo
kwa sababu. Zile za kitambo bado kuna zile mawindo, hizo mawindo wa gas zinaitagwa nini? So hizo mawindo za church. Unajua Virgin Mary iko hapo. Virgin Mary anaangalia hivi kwa club jo aone virgin yote. Hata ukiona wanaume wawili wako pamoja they are both not virgins. Yani ni kubaya hivyo.
So kuna hiyo in position.
Yes. Alafu kuna red light district.
Yeah.
Yes.
Yeah,
missionary in position. Yeah. Inaitwa nini jo? Hii place inaitwa Red Light District. Yeah. Mademu waga kwa glass jo. Nikisha kwambia tulienda kana mato.
Ah, ujenja pia.
Tulishaga jo Uholanzi jo. Mato, niambi mato jo lazima nipitia pale jo.
Oh.
Tudem jo tukwa window. So ilikuwa ni hivi. Alafu kuna literally a red light nyuma yake jo. Kadem kako kwa glass jo. Kana cheza cheza na... Nazo kana kana uma moja kana uma ingine alafu kana guza guza kinembe yuga
mimi niko ndani ya glasi
iko ndani ya glasi yuko yani ni ni literally nika shopping so naenda hivi unaenda hivi alafu sasa unaweza kauko tayari kulipa so unajua hiyo time bei na kulizera hiyo bei ni pesa ngapi unajua bado nilikuwa kijana barubaru tu nilikuwa kijana barubaru kabla tu kukantu na mzee bado unajua so akaniambia of course akaniambia bei jo. I think your time jo ilikuwa akaniambia jo nikitaka kwenda nienje huko na need 100 euros. Ira hajo nimeenda na Gatorade. Okay, Gatorade itakupatia 100 euros uende kufanya ngoma.
Anambia toka 100.
Ningekuwa nimeishia na doya. Ningekuwa ni taxpayers money. You guy ningetandikana huko jo. Ningetandika malaya jo.
You guy comes a Ministry of Sports you guy. Hiyo Ruto akinipe. Sisi naanza tu kuna huko red light you guy. Rehazi kisema Ruto must go. Nasema hiyo ni yenyu.
Alafu na jogo Ministry of Sports, Youth Affairs and Creative Economy.
Ah, creative economy.
Oh.
Wow. Yata mdema na chisa na kinembe, that's creative.
Yeah.
So hiyo ni hivyo. So tuangalie Uholanzi. Uholanzi pia ni the first country in the world to legalize weed.
Sindio?
Iko Europe. Yes? Uholanzi kina France, kasko wrong, France yote ni part of Schengen, Schengen.
Ni Schengen.
Yeah. Okay, so I don't know if it's part, but I'm assuming it's part of it. But ile kitu nataka kusema ni hizi countries na kwa countries zisizo za kawaida, si ndio? Country kama Italy ni shabonga jo Italy mara kadhaa. Italy ni the one country where ukisikia njaa, you got, unasikia njaa uko pale uko like nasikia njaa, uone restaurant pale, unaweza ingia pale jo uitishe. Usamseka mimi niko bring me some honey glazed pork. Give me some fries on the side. You guys nitandike. Afu kishamaliza niambie nini? Nilikuwa njaa jo, sina do. As long as uko Italy legally. Hauwezi kuwa arrested.
Ndio maana basi hataki ma immigrants. Eh, juu mimi naona tu naweza kuwa napiga tu round kwa mahoteli you guy. Naweza kuwa tu konosua wa mtura hizo.
konosua
kwa mtura huko hiyo. You like I cannot suffer in this land of Mussolini. Kana jibonda.
The kesha, land of pizza.
Hey, kesho yake wananiona nimechange nguo niko hapo. You are going to let me die.
Kasi kana staff kama naona.
You guys, hiyo sheria isikamke.
Hiyo sheria inakuwa hivyo. So the whole idea behind the sheria inakuwaga food si luxury. Food is inaitwa nini? Like it's something you need to live.
Ni kaa culture.
Yeah. Zizi. Food is necessary to live life.
Yeah.
Mateki.
Ni basic commodity.
Yes, it's a basic human need. Yes. So since it's a basic human need, lazima ukule. So ukiwa hatuna njaa, asi lazima uombe ule mse. Uona dishi. So raya zimechanuka itakuwa like unalipa. Lipa kwanza kabla. Because pia uwezi force mse kupatia dishi. But kisha dishi uwezi nini. So that's one thing ili happen Europe. Italy. Italy pia kitu ingine. Tunarudi bado Ufaransa. Wacha tuanze na Italy. Italy pia ndio the first country in the world ile ilisema that public masturbation is not against the law. Yeah, ukitaka kuchapa mnyama inje umtoe mnyama na ucheze na
unashika nyani vile inafaa.
Yeah. Oh, ukitaka kunyonga nyani.
Eh, hey, you guy nyani inakosa kupumua. Yeah. You guy.
Yuko uko pale like, Genoa, unachonga Genoa. Ile the city of Juventus. Unaona jua rai ni tu robo inapita huko. Yes, kuko huko. Squeeze niko huko na nyonga tu bill.
Hey, Rivers.
Yeah. So public masturbation si nini, but the interesting thing about public masturbation ni place kama nini inaitwa France kuna raisha ipatikana jo tena upatie jina iraya isiyo ya kawaida. Iraya inatoka Uarabuni jo, so mnafikiri Uarabuni watu wanyongi jo. Algerian striker arrested in France for masturbating in public. Skeyo.
Yeah.
Algerian forward Farid El Melali has been arrested in France for masturbating in public. Ilikuwa 10th July 2020. Okay. So iraya vile 10th July lingine ilipita ilikuwa this my fourth masturbating anniversary. Afu news iliendelea tu. This is the second time Farid El Melali who plies his trade in the French League One for Angers has been arrested for masturbation.
He's a real striker, you guys.
Yeah, Joe. Alikuwa na nyonga jo.
Public,
the second time.
Na kwani ana keja ama nini? Ama nikakimlemea nini?
Kakimlemea tu. Hii ni rai kwa addicted. Yeah.
Ai, si ni footballers yako na keja.
Sina nashindwa jo. Alafu unajua umetoka hizi hizo unajua warabuni jo kupata nyese wa hadi jo.
You guys unajua warabuni. Tunasikia gajo hata kuangalia rasa design nikao uko na nia. Ni stoning you guys.
Yeah, unaweza kufikishwa nini?
Unafungwa na kamba jo unapigwa mamawe.
Hata ujinga sana chiki alienda kufanyia France. Angeifanyia Algeria. Ingekuwa gajo. Unakumbuka Gafarid? Ila inge dead kitambo sana jo. So alinina bado anachezea Angers.
Bado hajatolewa kwa timu.
Yeah, jo.
Basi mademo huko ni wapoa. Mademo huko hawana za ovyo. Ujinga kwa country nyingine. You guys angekutana na upinzani.
Yeah, America angekanceliwa haraka sana.
America lakini hawajaruhusu.
Indecent display of something.
Europe ni waga imekubali hizi vitu because I think sa place kama Italy walipitisha wakasema unaweza nini in public as long as hakuna mtu hii around. Lakini kama ni adults, you guys nakatoa tu roho safi. Niko tu hii nimekuja hapa Roma.
Kwa hivyo hata kwa basi you guy.
Mimi ni Roma Mkatoliki as long as hakuna mtoi. Unakatandika tu.
Ah, you guy basi mademo huko basi wanakapitia you guy. Unaweza pata rahi mwana tu dem supu yuko. Hey madam, what is your name? What is your name? I am not touching you madam.
Yes.
You came with your narrative so uchoma jo.
Yeah.
And then say na mcheki tu kwa sura waambia madam. Continue talking.
Keep my contact.
Hiyo ni sheria noma hiyo.
So Israel iko na the past season iko na 8 goals in 33 games. Yeah, 8 goals in 33 games. So I guess he does not know how to score.
I know how to strike it.
Yeah. Like my demo wako. Yeah, ila yeye inaitwa Farid El Melali. So mnacheki. So this is the country we are dealing with. Sisi angalia on the other side. In Kenya, ukiwa caught for public masturbation, I think jo hata maisha yako itakuwa imebadilika. You guys utaitembea jo nje. Raya zitakuninia. So that's the country tuna deal with. So ile time niliona Yesu yuko hapo. Nika dude fulani afika mekiwa hello. Usikia hata haiku ni hit. Kusina kunga nikiwa na uo drag queen. Nikasema hii ni nini but nikuwa najua Europe. Europe ni different.
Uwaga wajali sindo?
Aswa wajali.
Ala ulikuwa meka ka hello?
Ya kulikuwa na ka hello jo. Ya jo. Hira hiku ina nini. So
I think we are the same France. Ili invent a lot of things. Zangono. Kwa sababu kuna series nikuwa na watch. And then ni kwa hiyo kuna character alikuwa ametoka war France hizo ma 1920s so amerudi back to states alafu ana try convince mama kuna kitu alilan akiwa France you guy they doing it over there and I like it and I was like what do you want me to do use your mouth
alikuwa melan u France
hiyo ni blow job alafu manager atoa
Like, kuzata na ijua
like,
manager.
Ni kama alika chini waka decide having sex with two people is not enough. You need a third party.
So, but vile umesema kama alianzisha manager tour inamaanisha see it only makes sense how people alianzisha hawk tour. Sio cheki. Yeah, jo. Kwa hawk tour sio ira yake. Ira yake imetoka nayo huko. So hizo ni raya zisizo za kawaida. Yeah. Like Europe inakuwa too different kabisa. Kuspia nini? Hata vile world mzima tuko tumeanza kunyoa sehemu nyeti. France hawakuwa wananyoa. Mademo France walikuwa wanajulikana juu alikuwa na keep it George ya bushi. Kaka bush fulani hapo.
Ni sheria ama ni kupenda kwa.
Si walikuwa wanapenda kwa tu hivyo tu. Kuna penda tu kwa kiwa bushi.
Hivyo tu nini?
Yeah.
Oh, mm-hmm. You guy, na yo buji ni more fire.
Buji.
Yo buji unajina konga more fire because texture ya nywele na konga tofauti kwa kila day.
Wacha tusikia.
Texture na konga tofauti.
Shake apitia ni?
Shake apitia. Kuna zile steel wire you guy maka liwambia, hey, madam bana, hey. Hii na ni too much bana. Unanidunga sana.
Ukuna setoki wa ndani.
You guy kuna zingine wa gangumba. Zingine ni hard. Na zingine ni soft. So kupata demu mwenye kona ngumu ngumu na aja shave, mtasumbuana.
Kaya najua zapata grand budako wanaoja na shindo waga zinanyoleo. Kwa najua zinanyoleo. Hizi manza kunyolewa ni ujinga ni sisi jo. Nini till 1970 watu wako na keep it bougie jo. Yani kuna yani kuna keep bougie
jo kama nguati za vintage.
Ushaguzeo kategori ya vintage. Okay, unasikia?
Ushaguza
ka vintage.
Ushaendaga like umeenda Pornhub. Ushaendaga Pornhub kama tu vintage.
You guy nimekumbuka ni era gani? Kuna era hii raya. Walikuwa talking mbele ya comp jo. Akiona era yake chief.
Mimi saizi ukiniwekea gun kwa kichwa ushaienda Pornhub mara ngapi? Sema ama nikutandike risasi. Nasema tu nitandike tu risasi. I've been there countless times, sio? Na vile nimekuwa Pornhub time yote, sijaiche ki vintage.
Sija ki vintage.
Mimi kitu moja fani waga tu
najua.
Mimi najua gatu Ebony. Mwenda gatu ile sector Ebony jo. So hizi vitu zingine zote sitakagi kujua. Hata za alarmi sijagi. Ndio tu Ebony. Naona kila nataka kuona nasema hivyo.
Ziko msia najua hizo kategori zote, kuna NAS.
Na gani nyingine?
Sikuna ya NAS hiyo si. Inaanza ni kama anakutreat and then anakuguza mali kiraya. You guys unajani kama ka movie. Sexy NAS ni nini?
Jamani ya kile angori ya lamu. Akaenda area je.
Afu ni poa vile umesema NAS. Ungesema kungo umesema anas ingeshona.
Kuna hiyo, kuna kategoria ya nini? Strictly Indian.
No, hizo zote ushaenda.
Hiyo kategoria Indian ushaenda because unaja hao. Hao mostly ngono yao ni kaya guitar. Mattress zimechapa you guy. Wa Indian wamesota you guy. You guy unaangalia hiyo hao unaona yeye this is romantic. Inanikumbusha mali. Jinira yangu tu ndiye aliniambia. Chekiza wa Indian. Za wa Indian huko Mumbai inaweza.
Yafanya Mumbao.
Za walami sasa ndio more fire you guy. Za walami.
Walami wa different.
Za walami ndio more fire. Kwa marooms zingine noma.
Walami unajua treat ngono ka sport. So rapcha ushaje pa mlami?
Zizi.
Unajua sasa acha tusikie je.
Mzee risikie
kwa. Mr. Olympic jo. Sasa ilikuwa aje? Ulifungwa kwa kitanda na na machain.
Hapana kuna chain.
Ukatandikwa hapo ni nini jo? Alafu unajua raka nini? Unajua mlami kuna tricks mlami hizi cheza na mtu ame grow up Europe ama America. So za pata jira yai kwa imefungwa iko like let's play master and slave. Dioma. Dioma kama jo amechome ya dead and kimati.
Where the whips?
Yeah.
No but I think hapo your sector kila mtu alikuwa na represent ya nchi yake. So sikuwa let down.
Okay. Unajua alikuwa na nini na mtu wa Italy.
Oh ni Italy.
So we'll just take his word jo. But so tukigo back to Olympic, of course kumekuwa na a lot of interesting facts. Like one of the facts ilikuwa ni mchanua say Friday Joy story. Nilikuwa nauliza watu jo. Like Lennox Lewis, mnamjua? Ule mtu ni bondia. Tunataka bondia.
Bondia.
Bondia wa heavyweight. Lennox Lewis yuko na gold medal. Ni ya country gani jo? Mr. Ian.
Si Brito.
Okay. Mr. Rapcha.
UK tu.
Wira yako na gold medal ya Canada. So story yake ni interesting jo. madhake alitoka Jomieka madha na Buddha jo walitoka Jomieka jo wakaenda Brito. So Israeli zaliwa Brito lakini kakanukia madha hakuwa anapata job. So akaamua kwenda kutafuta job, akaambiwa na best yake kuna job Canada. Unajua kuna likiwa barua jo. Hakukuwa na barua pepe, ilikuwa ni barua literally. Na kale ka envelope maka kalikuwa
na stamp.
Yeah. So ashafika si madha ashaishia akaacha Lennox na best yake. So wo best ya madha Lennox ndio alikuwa anatandika gaira haya. So kuna siku moja jo amekujia na belt jo. Unajua pande ya chuma hii. Anaenda kuchapa na nijo akajama akasema zi. So akamsukuma afu akatoka. Akatoka nje ndethe joko za alikuwa ameenda kuoga kwa bafu. So Lennox jo alitoka ndethe jo kwa street. So mother ashatokea na belt. Of course ikakuwa embarrassing like umetokeaje na belt kuchapa huyu mtu. So in the process naka akarushwa kwa child protective services za Brito. Then huko pia alikuwa anapenda sana vita. So alikuwa anashinda kifight na wasi. Mother at some point akasema niaje kuja Canada. So rivalry land Canada. Unajua umetoka na ile hasira ya Brito amefika kule. So akadu vitu mob kabisa. Ile iko cheza mpaka American football. Unajua kufa ile. So unajua Canada American football. So kuko pop pop pop. But ilikuwa gauki provoke kidogo ni vita.
Kuna knockout.
So ashachapa kamlami fulani. Makarao akakuja akajua damn mimi naenda jela. Sharushwa kwa ndai. Instead of jail, Israeli mpeleka straight to boxing gym. That's how Israeli ingiaga boxing. Life waga interesting. So, bila ye kuishia Canada, kuna probability hangia ikuwa boxer. Follow your destiny, man. Life waga interesting. Na teki gima twist and turns. So, of course, akiwa around 16, around 1984, waka akamitraisi ya kawai inajo. Naitwa Mike Tyson. So alispa wakiwa watu hicho alispa gena Mike Tyson wakatry kwenda 1984 Olympic. Mike Tyson haku qualify, alitandikwa na raya fulani hicho haku qualify for Olympic. But nani aka qualify? Anaitwa Lennox akapata na raya fulani anaitwa Tyrell Biggs ilimtandika hicho. Ile unajua unatandikwa ni kama mwizi hicho. Akabaki amenini basa 1988 akarudi na akashinda gold medal. Cheki. Alitandika I think can you Tyrell Biggs bado. Alitandika alafu sasa ndio professional career ikaanza jo. But hey, so hiyo ni story yote nimejua jojia Olympics. Na msisahau jo, vile tumwambia sasa jo, Go TV ingia rakaraka jo, sikia hii story. Nikisikia uko tu hiyo story nishaisikia. Umseni mtiaje jo.
Niaje huyu ni Rapture Scientist hapa hivi live and director. Kabla show iendelee, remember Rowan and Cut 3, Rapture the Scientist, Rowan and Cut 3, sahi iko live pale hivi, iko nini.live, ingia pale, ni only 500 shillings.
So kuna story nimesikia, another interesting story John nilisikia, ni juara ya fulani itwa Eric Msambani. So back in the days, ukienda Olympic, kwa swimming pool, professionals wakiswim, kulikuwa na swimming guard.
No.
Can the professionals swimming guard?
No.
Kuna swimming guard. Swimming guard. Till raya fulani kutoka Equatorial Guinea naitwa Eric Msambani. Shafika pale jo. So Israeli practice for 8 months kwa ocean. Haijaingia kwa pool. Kuna practice kwa ocean. Alafu ikakuwa ni the only person in Equatorial Guinea. Ile anaweza swim in the Olympic team. Sasa ndio au chukua ga country mkisema eh mko na wa swimming ambao leteni bring your best. Juraisha yenda kwa juraisha ya kawaida
alijipanda kwa hiyo wave.
So kaenda kwa zile heat. So kwa zile heat kuna kwa gani ile ready set then go. You have to wait. Bila hiyo pa kuchapwa. So of course the professional swimmers wako pale iko nene.
Wanangojea.
So like ready, set. Ile raika delay na go. Kila mtu akaruka ja except Eric Msambani. So kuna kwa false start unakuwa disqualified. So kila mtu akakuwa disqualified. Eric Msambani akabaki solo. But still, lazima sasa ye mwenye afanyue. Ready, set, go. Kuzi wana need time yake, ndiyo kuzina kuwaga like times you start determine kama uta go to the next level. So jo yo. You go jo Eric Msambani jo akaingia pale jo akiwa solo jo. Wacha anze kuishira yeye kwa ikiswim kwa ocean. Ilifika pale 50 meters. Isha jo. Pumzi jo. Oxygen imeisha.
Uko unasema nini abal?
Ina go here abal. Sasa jo lo social shindo he's going to die. Lakini ikajipush akafika mwisho na karudi. Mpaka leo jo. Ira yende me hold, it will happen in the year 2000. Mm. Say so in 2024, Ira yende hold the slowest, like, speed ever in the Olympics. But sasa, you will go to drown.
Sydney, yeah?
Yes. You will go to drown from the other Olympic. Kulikuwa gana swimming card. Just in case.
Just msambani shows up.
Yeah, msambani shows up. Yeah, dude. Yeah.
I'll get to go.
Take it. So, ni kitu, ni interesting sana.
Kwa hivyo yeye huko ndo huko equatorial.
Yeah, equatorial.
Yeye ndio wagaanambia hizo, "Raya mimi ndio nilieka."
Yeah.
Nilifanya security ikakuwa.
Yeah.
Unajua wazungu wako wanajua wanahitaji security.
Yeah.
Bila niliingia huko. Eh, sio jamaa Afrika lazima wajichoche hivi.
Haya waga. Afrika
waga. Si kama marathon. Marathon unajua ishangi before the last person.
Yeah.
Amalize.
Oh.
Yeah.
Mm.
Yeah, ishangi.
Oh, so inakuwa bado ni kaa game inaendelea.
Still on the nini kama bado koko baro uko na hiyo mbana. You guys still bado to record you on a time.
Ataka, so Eric Kipchoge atakuwa pale akingoja tu gold yake.
Yeah, yeah. Ah, koko hoteli.
Yeah.
Nani?
Koko hoteli. Wewe bado unamalize.
Look at the press conference. Yeah. Yeah. How was the race? I said I want to thank my Kenyans you whatever. Yeah. Margaret Kenyatta alimalizana. How many hours? Was it 7?
Margaret, hii yenye alikimbia hapa Nyayo.
Yeah, Margaret alikimbiaga.
No, London Marathon.
Ah, shandaka London.
Oh, ah, mimi niliendaga hii yake. Ilikuwa first lady, ilikuwa inaitwaje.
Yeah.
Hii yenye alikuwa anafanyaga hapa Nyayo.
Yeah, Beyond Zero.
Beyond Zero. Eh, Beyond Zero. Hiyo time yenye alikuwa amemngojea kwa last huko.
Eh,
no, hiyo ilikuwa London. Na pia London alikuwa
amemngojea. Oh, aliendaga London Marathon.
Sio mali, alienda na women. More than 5 hours.
Oh,
yeah. Alikawia.
Yeah. Mm. Hey, yeah. Yo, I think alikuwa shakata nini.
Alafu history ndio kuna shindwa nayo. Vile sukazi wa kwa visa. So si unaenda pale jo ukaziwe visa jo.
Wapi hapo?
Eh, tumekama wewe ni ka ile raha yako. Raha yako ya boxing. Maenda pale jo kuna madenda
zote.
Hard face.
Yeah.
Ndio kuna Olympic. Ndio bado ile Japona.
Ya kuna opportunity.
Unaweza kaziwa, si ndio?
Unaweza kaziwa.
Sasa hiyo wewe ni una ni future Olympic champion. Feel like
wala mwana kaziwa.
Wala mwa gana ujinga
acha. Wala za ovyo mbaya.
But kuna kuangana trials, so long as you make it to trials and you become champion of Africa. Then unaweza enda ku contest na hizi raya zingine. Ama tuseme kama timing zako zinaendanisha na world leading times at the moment. Yeah, mimi shangaa there are a lot of sports zenye sio kulia mchezo hapa. And they don't need a lot of investments. Kama ya kuruka tu, hop skip jump.
Hata walking.
Mweke mchanga pale mwisho. Kuna raya mjua ziruka fence kwa nini? Hapa time ya maandamano. Uko like that's a future champion.
Ila yeye anasema jua nini? Ile kala ka walking.
Eh, si nilikuwa nakafanya nikiwa chuo.
You guy walking.
Maina wanjigi. Ka walking race. Gani nilikuwa nakanyanga.
Lakini yote yuko najenza kutoka kwa poverty.
Eh?
If you're the best.
Si kwa na mezi, wana jeli liangalia kwa sport zote, niko na teke yezi ni shina na kutembea.
Na kutembea
kutu. Eh, vile nikuwa na haisi, natoka Madhare Mgumba ka hapa. Eh, nikajua kumbe kuna skill.
Yeah, kuna skill.
Kuna rail kuna itua ibrajo. Rrrr, you guy, unaenda kuifikia. And then ukianza kukimbia, unastopio, unambo, you can't run.
Yono kitu ni uthi, kwa waka lazima uu. Kusaje ngekuwa tunatembea tu, nafaka kwa tunatembea. Kuzikuta kuna raya fulani juu sile utembeaga kutoka Kibich tu.
Yeah.
Tuhinda kila siku.
Yeah.
Anaweza kuacha hapo. Nafaka kwa ni walking.
Yeah.
Like who can walk the fastest? Unajua? Cuz that's a skill. We don't need any style. Just who can walk the fastest.
Oh, hii design waga. Eh, waga inachokesha hivyo. Hiyo vile waga wanatembea hivi kiraya. Ewa gena chokesha huku mbaya.
Afu yoni jo kani remind kuna story ya nalikuwa natupatia juu ya inaitongwa nini? Ni high jump.
Yeah, high jump.
Yeah.
Eh, nimeacha this juu unezaangalia hiyo nini? Like a high jump inventing. Ilikuwa 1968.
Msani tuwa Fosbury.
Yeah, Fosbury. So ni the Fosbury hoop. Vile, yendi wali invent, yendi wali kamna hii design. Ya kuruka
Fosbury
backwards.
Flop.
Yeah, the Fosbury flop. So yendi wali kitambo before tuseme ni 1964 because inakuanga after 4 years.
Yeah.
Raya zilikuwa zinaruka. Zinaruka lili. High jump.
Kiraya.
Kiraya vile tukotu na jump. Sini cheki ya. So yeye akaenda akafanya design zake, mathematics zake, sijui something to do with center of gravity. Alikuwa ni ka science nut.
Yeah, oh, okay.
So akaona akiruka back alafu anini aji push na the back and then a flip, a flip miguu. Ni anaweza jump higher kuliko kui face direct. Yeah, so yule ilienda ikatry nini kwa hits zake. You know, raya zingine si zinaenda tu zikiruka mbele. So yeye anaenda back.
Ana pita tu.
Yeah, kafika finals na akawin. Yeah.
Oh, cause
and I think that, I think after that hiyo raya zijaisikia kwa nini ingine. I don't think 72 kama alirudi. Alienda tu pale like.
Oh, alikuwa tu anataka kuonesha vile kuruka.
Yeah.
Cause I think pia vilikuwa napatia story raya inaitwa Rapture katupatia. Mlikuwa na high jump, sio kama.
Tulikuwa na high jump seko you guys.
Seko gani?
Hiyo ilikuwa sasa ni Muguga High School.
Kuna ile ilifungwa.
Ile ilifungwa you guys ikabomolewa baka dom.
Yeah.
Kuna rail kunaitwa Paul you guys. Paul Mutua you guys. Alikuwa anacheza game mbili, volleyball na hiyo.
Yeah.
Na hiyo high jump. Kuna time tulicheza na volleyball you guys. And then mimi nilikuwa receiver. Unajua? Ile raya ya kupiga striker ikichapa number 6 ule wa katikati ndio receive na huku you guy nili receive you guy niliomba sub jo nilichomeka huku jo hizo raya upiga ball
kwa raya za western
so ile raya ilikuwa za volleyball inacheza hiyo high jump. So alikuwa na kama na yeye peke yake ndiye alikuwa anaruka sababu alikuwa tumewekewa kama mattress nyingine ka keraya. Ni hizo mattress za kubaini huku hivi za 4x6. Unajua inafaa kuwa na mattress big.
Inakuwa gani big kabisa.
So yeye raeli kwa inaanguka na mgongo you guy jo. Inaumia lakini bado inang'ang'ana. Inaumia lakini inang'ang'ana jo. Alafu ni kama mattress kale. Si ati ni hizi 4x4 lakini ni mpya. You guy ni kama mzee jo.
Oh, kuzo jo ifa ikata kwa mattress inakuwa like a very big space. Yule niwaga ni thick kabisa. So unasema ni kadogo hivi.
Ilikuwa
na nikale kamoja.
Ilikuwa ni kamoja.
Kuzo kamoja unjo zikahata jo. Kiuka hivi.
Unaweza. Unaweza ruka beyond.
Si ndio? Nile iko na ruka.
Beyond but
ilikuwa ina ruka you guy. Inaanguka na mgongo you guy.
Unasikia?
Lakini sasa unajua since uko peke yake. Hakuna kompe. Hako tu solo.
Waso alikuwa anashinda tu.
Alikuwa anashindaga tu because hiyo game. Hapa Kenya ni watu wale sana wanaicheza sababu hizo manini haziko high school. Hiyo mattress kubwa. Baka ya nini ya pole vault. Pole vault hakunaga mattress. Pole vault you guys
pole vault ni risk.
Hizi high school. Kama uwezi ruka achana nayo. Nivo venye hii ananasema.
Kuna time kulikuwa na All African Games tukiwa ghetto. So si tulikuwa tume, of course tulikuwa natuma kuchukua bites. Nyayo zilikuwa nyayo. Nakumbuka that day ilikuwa trials and nini. Ilikuwa hits za long jump, high jump. Hizo field. Unajua kuna kuangana fields na track events. So hizo za uwanja, kuruka, juu kufanya nini, kutupa mawe. Hizo ni field events. Hey, you get Africa tulichoma. Kwa unajua as a host nation, lazima mkuwe na representatives in all disciplines. Na check kama decathlons, wapi. Guy, pole vault. Pole vault unajua ni faith.
Wa pole vault nile unashikaga kila kijiti. Kina kupitisha alafu
na... The other side. Sasa shida technique, hata si kuanguka you guy. Technique ni kuanguka the right side. Unajua. Unaweza fika huko juu alafu rudi. Alafu rudi.
Nuna garaya zina ni.
Waga inarudi rivers.
No kitu wenda gahai, ukibena alafu ikunjue, inaenanga almost 5 meters high. Unajua unaweza fika pale alafu.
Ya urudi.
Unajua kuna mahali waga unakadunga.
Na pia
kuna pale mbele. Kuna mahali waga unakadunga.
Lakini si wende uchagua. Nisutaiwe kama.
Zizi.
It's a specific place.
Kuna mahali unakadunga au jeneza teleza.
Yeah.
Kuna mahali penye unakadunga and then say inakurusha
una
juu.
Unaibend alafu inakutupa.
Okay.
Inakutupa juu. Lakini sasa machuo mob hiyo pole vault wanaga hiyo mattress. Ju pole vault lazima samkwen na mattress sasa ile kubwa kabisa.
A high champion hiyo mattress pale. Yeah. Yeah. Wewe just cause ulienda mguga na amko nayo. Ni the same. You get the same sort of mattress too. Let's make it thick.
Yes, thick.
Yeah? Let's make it thick even. Yeah. Like as in kwa sio ujue ni mpaka kitu kama hapa.
Yeah.
Yeah.
Hata vile una
nini, yeah. Mm. Kwa sababu wengi uland na shingo.
Yeah, unalandigi na hapo baka.
Na ipati ya mgongo na shingo, yeah. Mm. So kama umetoka mguga jo, spinal cord inaweza enda hivi.
Yeah.
Sikia beyond mattress kama hivi.
Yeah.
Lakini hiyo rail kuna...
Hiyo
rail kuna jo kuanguka. Yeah. Yeah. Tuliko tumei rank mbaya.
Mm.
So buizi za kwanza alikuwa naruka kama vile hii ananasema. Keraya tu. Hizi mguzi kwa.
African style.
Lakini sasa ikikuwa juu kidogo ndiana. Anaruka na nini. Alikuwa naruka na mgongo ikienda tu juu kidogo. Si hata nenda juu kabisa you guy. Endi juu kabisa jo.
Walikuwa na make sure simba.
Ana make tu sure mahali penye. Hii mattress na mgongo.
Yeah.
You guys know ba.
Watu koko na shida za mgongo kama mimi hizo. Hey, kariani za isha. Hey. Kariani za isha. Raka. Okay, okay. But nini? So Kenya of course tuko hapo. And kuna Raina to represent boxing because boxing was serious. Juka Rapture na kumkazjo siku zetu.
Tukiwa toi. Nakumbuka
tulikuwa na Wangila na Punyi. Wangila
alichukua gold huyo. Alichukua gold.
Alichukua gold.
Alichukua gold.
Olympic.
Alichukua gold.
Oh, na kwa nini career ikuenda vizuri? Because afterwards alikuwa kuzinajua alienda akienda US kwa pro, si ndio? Kwa ni Robert Wangila na Punyi.
Alichukua ugoro kama sija kwa sija. Kama si ugoro ni silver.
Alidedi 94. Alidedi akiwa young. Alidedi akiwa 28.
Really?
Jo. You know take jo.
Ama ni is it related na hizo maybe blows za kichwa ama? Because even
nasema kana gali nyoroshwa kunyoroshwa.
Yeah, he's the only Kenyan gold medalist outside of athletics and the only boxer from sub-Saharan Africa. Outside of South Africa who has won an Olympic gold.
Can you imagine?
Sasa hiki tu ni funny. Kwa sisi tukiwa watu hii kuna jwaga tu yo Robert na nani? Na Punyi Wangila tukuna jwaga wewe. Buda jo ukicheza jola, uja ukicheza na buda yako jona tandika buda yako. Sasa kuna jwaga tunaogopa. Mimi siko najua lidedi akiwa yangi hivi. That's jwaga fun kwa mtu hii. Everyone is old.
Yeah, so
kushoda vile tulisikia my daddy.
Tulijua ni mzae. But alikuwa gako fit hiyo blow you guy. Kitambo tulikuwa fit hizo maindo games. Hizo maindo games.
Yeah.
Alikuwa neke raya. Hata mataekwondo you guy. Raya zilikuwa zinaenda taekwondo unapata. Si uongo ama nini. Hizo indo games.
Yeah.
Tulikuwa tuko fit.
No, zilikuwa zimeimpact.
Zilikuwa zimeimpact.
Imeimpact Gidare.
Zilikuwa zimeimpact Gidare. Kila mtu alikuwa anataka kuchukua hiyo black belt. Ilikuwa semekana ukiwa na black belt you guy. Hakuna kitu mkorea anaweza kufanyia.
Lakini sasa shida ni nini? Historia yake jo ni sad kabisa. So atuko tunajua hizi story. Na hii ndio kitu moja ni kati ya gaji ya Kenya. The fact that we never remember our heroes. So Wangila died from injuries received in a 1994 fight with David Gonzalez in Las Vegas. Wangila had been beaten to such a bad condition that the referee, Joe Cortes, stopped the match in favor of Gonzalez, despite Wangila's fierce protests. Hakuwa nakubali, amechapwa. After the match, Wangila lapsed into a coma in his dressing room. Acheki, he was pronounced dead 36 hours later. Sikia jo hiyo shit jo.
Oh, ndio nimeuliza kama hizo nini injury zake ni zilikuwa inflicted na
jo ilimtandika. Alafu najua shida ya boxing
ni nasemekana alipigwa kichwa you guy. Nakumbuka nani akitangaza hiyo. Leonard Mambo ndiye alikuwa anatangaza kifo. Kifo cha bondia mwana masumbwi kule Marekani.
Mwana masumbwi.
Mwana ira ena cheka igia. You guys.
I can even I can even listen to that news.
Bernard Mambo alitangaza kifo.
Kuzimi siku na juali dedigi juani. Kuzimi na kunga rae kiniambia. Nani ule kuna sikia, wabuda juali ishiaga, ye washa vyomba US. Kuna mse nilisikia kitu kama hiyo.
Hapana zi. Uye likuwa
na kuzimu. Heartstone. I think saa ni Heartstone.
Wangila yuga ya likuwa na lipuwa na madola.
Si Heartface, Heartstone. Kuna hiyo story, kuzi, yuta hivyo likuwa msame ishiya US. Yeah, jo, right, jo inaitwa David Gonzalez. Jo, ilimtandika
kumtani. Yuga yuna jira ya, ilikuwa na pata do mzuri because ya lienda US kucheza blow. Na waja blow, ikona, inakuangana do. Nasikia nga unapewanga do mzuri because girl unaweza unaweza dedi ya afu
girl afu iraya isu ya kawaida iraya kwa nafaa kuingia nayo jo before jo imfight ilimfight kamdedisha 1994 in 1990 jo David Gonzalez shot but in stable condition iraya jo iko mesa by gunshot
alafu naingia nayo
iraya jo ilitandika wangila design nyingine jo
yeah
iraya jo ilitandika na bullet
ilikuwa na record noma alikuwa na 47 bouts out of his 47 alikuwa me win 40 alafu 6 losses 1 draw hii ni raha ya jo isiyo ya kawaida kuna kutoka Houston Texas born in San Jose California Israeli tandika na punyi jo
I think hiyo match kwa itafuta maybe iko I think ukatafuta kwa wale ma
juu mimi ile tuna nakumbuka na hiyo mechi ilicheza kwa zile enzi zenye tulikuwa tume believe mu Afrika hakuna kitu anaweza fanywa na mlami na hata kuvunjaje ilikuwa wewe ukitokea tu as long as you ni black man tumeumbwa tukiwa
but si wa withstand
but if fight na kalimu affect cause before he fight msa alikuwa na win alikuwa na go like how many games without how many fights without losing 1 2 3 4 5 6 before he fight alikuwa ame lose 2 fights
pekee Gonzalez now
Gonzalez after achape adedisha wangila ali adedisha wangila then he won his next fight then lost the next 3 how is it go the same hiyo shit waga funny sana like unajua ni mental kwa sababu ukifight mse unaogopa what if ni mdedishe alafu in the moment sasa ira nyingine inakutandika inakuwa serious hiyo
kwa maana so boxing unini ati uenda kuna this sijui kama ni myth ama ni kweli
the lethal weapon
ati una register their arms as weapons kena kuna na barua kwa mfuko unashikia hizo
eh nishasikia hiyo but I think you ni mythology
hizo ziko hakuna kitu kama hiyo
alafu kitaka kujua vile hii story ya wangila na punye ilikuwa impact hakuna Kenyan boxer mwingine after this shit jo ilikuwa alafu inafanya nafikiria TZ umetunga ile raya
nani mandonga
mandonga
azizi
aizi na sipo
you guy hiyo inaweza vunjwa kama wangila na punye alikuwa pro na vile alionwa wao hivyo and then akaingiza baridi unaona maboxer wa Kenya you guy waliingia baridi after era ya kudedi hele kwa sema mimi siwezi kupigana ngumi tena uliona vile na punye alifanya wewe kwa mimi nataka nipigane ngumi hapa Kenya si ngambo aliingiza watu uoga juu aliona kwa wao sina kwambia ilisomwa kwa habari habari za michezo
na kwa I don't know you guy people from your lakeside you guy sijaona kwa short put you guy
short put ni gani
short put
you guys ni leo
tupo naona kaka
kama haya kama hayo
na hata you don't even need to draw
ila yeye juu inatukosea heshima ila mtu spin eh afu na kasi
zi hiyo mtu aspinigi hiyo unakuwa gatu hapa inatoka ga hapa kuna ile nyingine ya kuspin ya kuspin
ni hivi
ya kuspin si hiyo
kuspin hiyo nyingine mtu kuna ka kuspin
uka kuna design uka
mtu ka alafu tuna kimbia tu alafu na hii
zi hii mtu akimbiagi you guy short put inatoka ga hapa you guy hakuna ga ku move unafanya ga tu hivi na unaito and then saa kuna plate
discuss
you need to go discuss that's a plate sasa unaekelea hapa sakiraya
you guy mtu ana need momentum acha nione au wago naruka step moja.
Short put, short put lazima uko tu hapo.
So ira anasema tunafaa kuwa pale Kisumu ile kid.
Anasa kuna hiyo yenye unasema hiyo ya kushika. Ya kushika hivi.
Nini kwa
hiyo kitu bado?
Nini hiyo hammer throw? Discus. Na nini javelin? Hata javelin. Javelin nani alitry?
Alikuwa anaitwa nani?
Julius Yego, yeah.
Yeah.
Yeye anaacha tujitetee. Ndio anasema pole kama mjeluo rusha ile gonge mtu kwa ground. Oh shit, jeju agaje hii. Hii shit. Okay.
Discuss you guys. Discuss wewe unaweza.
Discuss wewe unaweza.
Kwanza kwanza
ni sahani. Hiyo ni kutupa tu sahani.
Sahani.
Ni kama hiyo ngandu ni sahani ya kawaida.
Ka dish kana ka like kama ile ka space, ile spaceship. Something like that. So una kuna vile una kabamba hivi then una
cut. Yeah, lakini rapture niko nakwambia mtu spin. Jira yego nasema mtu spin. Una need una need ku build your momentum jo.
Yeah. So lazima spin. Hiyo nini?
Eh. So kuna watu spin na kuna watu spin but most people spin. Una need yo.
Una need yo. Hiyo ni kwa mabega.
Yeah, jo.
Jika kuna raya hapo sondo.
Sina nashindwa jo.
Unaweza tokea na raya tano.
Hii sana ile tunani ku kubonga na governor Nyong'o. Tuko Nyong'o uone kitu inaitwa short put. Au Nyong'o igas ni.
Ndio hii short put inakuaga. Inakuaga ngumu.
Yeah. Cheki jo ile raya sio kawaida jo. Cheki.
Bas inatoka kwa shingo.
Ona jo vile kana ana spin alafu ana catch
ya jo kwa shingo.
Kwanza ni kama mshai practice ni unaitanga ni orujre or something.
Yeah, orujre.
Yeah. Sasa saa hama throw unajua ni iko na chain. And then ni ukizungusha hivi alafu it throw. Hiyo guy. But I think pipe people from your region.
Najua. Sina kwambia guy ino kitu moja msama kaji Africa. Africa could deny a lot of opportunities.
Yeah.
Miss kudanganya. Kuna a lot of Africans who wanaanza kuwa professional boxers and they'll never know. Like Raheem is so tamtani. Lakini time ya kufight kuzo unajua the same way talent. The same way kitu kwa futani talent. Unajua hivyo? Fighting pia waga talent. Kuna wasu uzali waga like they were born to fight. Gwe jome zali wa Africa. You'll never know. Unatandika gatura haya alafu story inaisha. Unachika yu story ya Lennox. Alichapa mtoi, akapele kwa boxing gym.
Yeah.
Siku kwa kabuda mini fast body. Hizi mafast body ushaisikia yote ime get a professional career in fighting. Africa udina watu opportunities mob sana. Unajua? And it's sad. Because hizi mafala, wakio kwa hizi positions, they never see that. Wananzisha hizi mujinga. Uchikika ujinga nani? Who's next? Yeah, babu na muamba. Like, kuna ni boxing gyms. Hajo hivyo? Like, muzo maga kitu moja, ningekuwa governor wa place kaa Kisumu. I think ato ushaisikia gani kisema. Lazima kuna MMA gym na boxing gym. Afu na get my retired American nini. But you'll get a farm, organic food. Raya na yeke atu kukufulani kakienyeji hapo. Let's say you maybe US, maybe ni felon. Haizi pata job. Na mpati an opportunity Africa. Na kusetia aki, naituwa Starlink dish. Uneza connect na wasee back home. Sana kuja nafundisha wasee kufight. Utashituka jo. Africa tuneza release raya. Zenda pale just na, because I think ni Neil deGrasse Tyson. Kwa sama Africa ndi kuna the most diverse genes in the world. So inasemekanaga Africa utapata the smartest person in Africa and the dumbest person in Africa. Nacheki. So utapata the best boxer and the worst boxer. Watu wana exist hapa. So bakini you'll
know. Best swimmer and the slowest swimmer.
Nacheki. The slowest swimmer. You'll never know. Hata hijuwa gaizi vitu.
I think the first Kenyan to win a marathon. Alikuwa naitua ni Wakeiholi.
Yeah.
Douglas Wakeiholi.
Yeah, nakunkaka Douglas Wakeiholi.
Haya, kutoka Nyahururu.
Yeah, jo. Kwa ira ya jo inotis jo. Short put jo. Tu spin. Ojo ira ya vile kuwa nasema auto spin.
Kuna ka spin.
Alikuwa amenishtua jo
mpaka nashiba jo. Mtu usimama area moja jo.
Cheki jo vile watu wana
spin. Na USJ iko na wengi wa hii game.
Yeah, jo. Lazima. US Olympic waka iko nini sana. Alo siju muliona kwa the opening ceremony. Hizo nini, medals kuzumekua kwa Gucci suitcase. Si Gucci, Louis Vuitton.
Louis Vuitton.
Ule cheki?
Siku cheki.
Yeah. Yes, kwa kwa suitcase da Louis Vuitton. Unaingia pale jo, kwa hiko nene. Unapata hakuna nini, medals. Unaenda kuuza suitcase. Unadungia. Ile raene jo anani. I do get Floyd Mayweather. Yeah. I have something for you. Because Floyd, this one is to Bamaga Floyd.
Yeah. Yeah.
Floyd uchoma. Yeah. You know Raya Moja? Ushe wachi girai kuna dog ushinda. Kwa wachi kukwanina na waste pesa uyu mtu. Floyd wakana zao.
Niliona waka akona ndege. Akona ndege na hiyo ndege. Wagena move up omta. Si cheki.
Yeah.
Mm.
Oh, use J on him.
You guy wagena move up omta. Hey.
Kiaje.
Sini kiraya tu hivyo.
Ndege itamuva. Hebu uliona siku ilibaiwa aje.
Unless a chopper cause ndege lazima ikue.
Asiko na mguu, unaweza move na mguu kidogo.
Yeah, lakini
oh, like
you guy lakini unajua iko hivi. So maybe uliona
ikiwa. Area yake ni bigi.
Oh, unasema place keja iko iko na land.
Akona
na rando. Oh, strip you guy. Waganaenda na ka Nikunoje ni raya kujibamba hivi.
Eh, hey, wewe ujibamba.
Eh, hey, nimetoka kujibamba. Hata nimetoka kuona video yake before tu nini hapo.
Unachikila alikuwa anatembea kifungua mandai ndani.
Zizi. Sikuona hiyo. Ile yenye niliona ni ya watch. Anasema this is a $3 million watch. I don't like this one very much. Anachukua ingine you guy. Ako nazo kibao yani. Ako na collection ingine.
Yes, Whitney na Floyd just get that. Kuna vile Floyd bongo yes that.
Ako na ma watch kibao
yeye. Yeah. Alafu hiyo hata ya 3 million I think umemake mistake. You guys, I don't think you gonna watch ya 3 million. Lakini kwa goma 18 million.
What?
$18 million.
Yeah. Yeah.
So kuna hiyo moja na wana walk around kwa parking lot akifungua ma Rolls Royce. So kuna Rolls Royce moja jo ni ODM, jo ni orange ndani jo. Alafu anatoka hapo jo anaenda kuna nyingine iko sija I think ni black. Makatoka hiyo alafu anaingia kwa hiyo nyingine. So kwa hiyo you enda akimalizo video anaenda kwa stairs anapata kibag fulani hapo I think neither ki Louis Vuitton ama Gucci anasema 100,000 niko jo ndio haya sendo usimanya gajo amushinda kwa jo Yesu ulinisahau aje like utanunuaje bag ya $100,000 sana jo uko na do but buda jo ziba na jo ni do yako like atijui imeandikwa tu Gucci jo. Yeah, mimi najua bag na jua gani kitu ya. Yeah, but Floyd skutaganye. Wao US na shindago, not King Mathagwe. Wa US waga fake. Hakuna hiyo raia jairobiwa even once. Ndio utambia na cash, unajua?
Yeah, you tambia na briefcase. Yeah.
Floyd akwa give
na akona briefcase ya Mawatch.
Boxer you guy.
Akona briefcase.
Unajua boxing? Floyd ni professional boxer. Unajua hivyo? Kuna raia hapa Kenya haijai fight for one day. Kifight na Floyd na mtandika. Boxing iko na rules. You guy ujakani kuna kitu inaitwa amen. Itafanya you call out for Jesus Christ.
Raita
kutackle. Nijele inakoka. Unajua fight. If I take kawaida inaga rules. Unajua hivyo? Na fight Floyd amezoea nini ni Raja imemshika nye. Inabidi anyenyeke. Ona cheza nini. So but kila mshindwa ni ama thegi wote wako states like hivi ira ina tembea gajo na do kuna siku jo ishatokea kuna boy fulani tu wa NBA young boy alipatia gamto yake ball so kuna siku moja hii dude iko kwa moja hizo ma Rolls Royce zake alikuwa amebeba bags mbili zimejaa do. Yeah, I'm just going to see, you know, my grandson. I have something for NBA young boy. I'm just going to see. Like bag imejaa hizo jo sio kwa state najua accent yangu ni nini but eleeni jo bagi kumejaa do jo. Jo mimi sikudanganyi jo mtu wa Floyd size after kuona hiyo video mimi bibi tabidi jo bibi ya jam na mpatia bola raka sana
kama uwezi tandika Floyd
jo na hope to fly. Yeah, but
tutaweza tandikana na wewe lakini
afu ipata Floyd ni mso wa FBA ndio mbio jo FBA foundational black Americans.
Wow.
Adizora ya black America. Raya zinachukia sana ma blacks.
Ma tethers.
Wanatuchukia sana. So upate Floyd jo anachukia ma blacks wengine. Jo kata hii kutuwa do. You can't a liar. But wazi, tukimalizia wacha tumalizia na story ingine. Of course, South Africa, sijuka mblicheki. Kuna petition ina happen South Africa. Kuna dame flani ni model. Anaitua Chidinma.
Chidinma, yeah.
So Chidinma, yuko kwa Miss South Africa jo. Hizi raya jo zimemkatajo. So hii kitu imekuwa, it's such a controversial topic that kuna petition, apart from petition nani alikuwa ana interview kwa radio station jo. Ira ya isi ya kawaida ito nani Malema. So Malema haku anajua facts za South Africa. Kasema, as long as Udema alizaliwa hapa, siye ni South African. Kumbe, in South Africa, ukizaliwa huko, si automatic citizenship. Najua, lazima uget nini. Sura ya juzi kupale, that's one of the reasons umsempe nagui, nani, Malema. Kuzi Malema waga pan-African. Yuambia gase, sisi wote ni Africans, tunafaa kuishi, kaa tunapendana. But South Africa watagagi yu story. Kusi kitu moja fani na Kenya, Kenya josia tujaligi. We Kenya saizi, ukienda upate raya fulani kuambia ni aje, mimi nilitoka Zimbabwe, excuse me ni Mkenya, itakuwa affect.
Ah, watujaligi sisi.
Watujaligi.
But South Africa. Kama raya ilikuwa inafungia Gorumba, ilikuwa inaitua Serengkumo, something, UG. It was a dod here.
Yes.
Kocha Sofapaka alikuwa ni Congolese. He was a dod.
Sia tujaligi tu.
Akina Danford.
Yeah. But I say, yeah. Kwa South Africans, hataka gisto, wameanzisha petition jo, ya kufanya Udema tolewe jo. So kitu nanibamba, ukienda kwa comments, uko like, mpaka zinasema Malema. Malema is a kwere kwere. Nibu yojo siwaka kwere kwere.
Yeah.
Unajoka kwere kwere. Kwere kwere ni manisha jo illegal immigrant. Ian sudagani. Ukiwa South Africa umechill tu hivi jo. Alafu mwibu unakunywa kahawa. You guys kia kwere kwere.
I believe it.
Itabidu kumbuke anaitwa nani tu.
Kipchoge.
Take it.
Akunaga mchezo.
Kwere kwere. Mafisirayazi chakagi na kwere kwere. Inakuwa ganyoni leta taya.
You guys ya onaga video fulani jo. Raya fulani ya Nigeria ikichomo. Nikaogopa ese jo.
Ese waga ni maogopa. You guys imeanzisha petition. Kuzusha. Sisi Kenya tujaligi jo. Ochi Dinma kuja rankami is Kenya tujali. Si kuna ujinga zingine. Alafu hizi vitu zote happen kwa country. Zile walami wa shadu racism yao. Nagiyo racism ya walami waga serious. Paka mnachukiwa so much that lazima pia nyi mchukie. Sijui kama make sense.
Oh, they hate us so much.
Gwantiki kama vile maplaks wa states wameanza hiyo story ya. At foundational
na tethers.
Nijue ile hate. Like mlami ya mekuchukia. Haka kutritika shit maisha hako yote. Ukipata chance ya kutrit watu wengine. The same way na nene. Wasi wa South Africa. You guy apathy ilikuwa serious. Ya ile kitu ilikuwa serious. Ile ilikuwa joy checki na nini.
Yeah.
Yeah, jo. So kisikia kwere kwere you guy like if there is no word. Kosa jo ila. Kosa.
Kosa.
Niko?
Kosa.
Eh yo. Eh. Afu wewe mmoja unaponga raya kwere kwere.
Ni makosa.
Ay ay ay. Adua mana gonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili. Atigi lugha ya kimombo nyako. Baby nikikuona nafurahia. Nataka kukupenda kama Gor Mahia.